Amakhosi esibili isahluko 1 verse 1. UMowabi wahlubwa kwaIsrayeli emva kokufa kwaAhabi. Verse 2. Wazayiya wawa eHeleni lekamelo lakhe liphezulu laseSamaria wagula wathumithunya wathi kuzo hambani buze kuBhali zebubu uNkulunkulu waseIkroni uma ngiyakusinda kulokhu kugula kwami. Verse 3. Kepha ingelosi kaJehova yathi kuEliya waseThishiri, suka ukhuphuke ukuhlangabeza izithunywa zenkosi yaseSamaria uthi kuzo, kungokuba kungekho uNkulunkulu wezwele ukuba niye nibuze kuBhali zebubu uNkulunkulu waseIkroni na. Verse 4. Ngalokho uJehova usho kanje uthi, umbhede okhuphukele kuwo ayukwehlika kuwo kepha uyakufa nokufa, wayesesuka u-Eliya. Verse 5. Izithunywa zabuyela kuye wathi kuzo, nibuyeleni na. Verse 6. Zathi kuye, kwakhuphuka umuntu ukuba sihlangabeze, wathi kithi, hambani nibuyele enkosini enithumileyo, nithi kuyo, usho kanje uJehova uthi, kungongokuba kungekho uNkulunkulu kwaIsrayeli ukuba uthume ukubuza kuBhali zebubi uNkulunkulu waseIkroni na. Ngalokho umbhede okhuphukele kuwo ayukwehlika kuwo kepha uyakufa nokufa. Verse 7. Wathi kuzo, bekungumuntu onjani owakhuphuka unihlangabeza wanitshela lawo mazwi na. Verse 8. Zathi kuyo, umuntu ayinengubo yoboya ebhinqe ibhande lesikhumba okhalweni lakhe, wathi bekungu-Eliya waseThishibi. Verse 9. Wayesethuma kuye induna yamashumi ayisihlanu inamashumi ayisihlanu ayo, yakhuphuka kuye bheka, wayehlezi esiqongweni sentaba, yakhuluma kuye yathi, we muntu kaNkulunkulu, inkosi ishilo ukuthi yehla. Verse 10. U-Eliya waphendula wathi enduneni yamashumi ayisihlanu, uma ngingumuntu kaNkulunkulu makwehle umlilo ezulwini kuqede wena namashumi ayisihlanu akho. Wehla ke umlilo ezulwini wayiqeda yona namashumi ayisihlanu ayo. Verse 11. Wabuye wathuma kuyo enye induna yamashumi ayisihlanu inamashumi ayisihlanu ayo, yathatha yathi kuye, we muntu kaNkulunkulu, isho kanje inkosi ithi, shesha wehle. Verse 12. Wayesephendula u-Eliya wathi kubo, uma ngingumuntu kaNkulunkulu makwehle umlilo ezulwini kuqede wena namashumi ayisihlanu akho. Wehla ka umlilo kaNkulunkulu ezulwini wayiqeda yona namashumi ayisihlanu ayo. Verse 13. Wabuye wathuma induna yesithathu yamashumi ayisihlanu inamashumi ayisihlanu ayo, yakhuphuka le nduna yesithathu yamashumi ayisihlanu yafika yaguqa ngamadolo phambi kuka-Eliya yamnxusa yathi kuye, we muntu kaNkulunkulu, ukuphila kwami nokuphila kwalezi nceku zakho engamashumi ayisihlanu makube yigugu emehlweni akho. Verse 14. Bheka kwehla umlilo ezulwini waqeda izinduna zamashumi ayisihlanu ezimbizo kuqala zinamashumi ayisihlanu azo, kepha manje makube yigugu emehlweni akho ukuphila kwami. Verse 15. Ingelosi kaJehova yathi ku-Eliya, yehla naye ungamesabi. Wasuka wehla naye waya enkosini. Verse 16. Wayesathi kuyo, usho kanje uJehova uthi, lokhu uthume ithunywa ukubuza kuBhali zebubi uNkulunkulu waseIkroni, kungokuba kungekho uNkulunkulu waIsrayeli ukuba kubuzwe ngezwi lakhe na. Ngalokho ayukwehlika embhedeni okhuphukele kuwo kepha uyakufa nokufa. Verse 17. Yayisifa njengezwi kaJehova alikhulumile u-Eliya. UJehoramu waqala ukubusa esikhundleni sakhe ngonyaka wesibili kaJehoramu indodana kaJehoshafati inkosi yakwaJuda ngokuba wayengenandodana. Verse 18. Ezinye izindaba zika-Ahazi azenzayo angithi lotshwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na.